ndị nsọ ka m jụ ọnụ n'o o nwere onye dị ka Chukwu ọma ọkwa gị si m gawa n'ụjọ atụla m ọgwụgwọ m obi
onye dị ka gị o
onye na-ebuli imelu na-anaghị m ego akwa gị gwọrọ m ọrịa na-agbaghị m ụgwọ
like you.
You hear the sick and you raise the dead. You turn water into wine. What you say is what you do. You did it before.
You will do it again.
Me, I never see any God like you.
Nobody, no God like you. I never see anyone like you.